Taco Baby.
Are you okay, my darling? Angu hali si shwali, darling. Halamsiki, tuwe wote kwenye ndoto. Ukiamka nikukisi, upe mapocho pocho. Sokelea, endelea, tunapendana na na. Sokelea, endelea, tunaendana na na. Sokelea, endelea, tunapendana na na. Sokelea, endelea.
Penzi limetulia ndichi forever.